Yaburi kucyumweru isaa 11:35 mu rukerera saa 2:05 za mu gitondo ndetse na saa 11:05 z'umugoroba.
Mu kiganiro cya none twaganiriye ku mikoreshereze y'ikoranabuhanga by'umwihariko mu itangwa rya serivisi zitandukanye zigenerwa abaturage. Dore ko hirya no hino batabivugaho rumwe bitewe no kudasobanukirwa neza imikoreshereze y'ikoranabuhanga.
Ese wowe twabanye, ukurikije inkuru twabagejejeho muri kiganiro, ubona ute imikoreshereze y'ikoranabuhanga mu Rwanda muri iki gihe? Dusangiza igitekerezo cyawe kuri izi nimero:
0 7 4 12 82 32 cyangwa se 0 7 2 8 0 7 82 32.
Reka dusoze nshimira cyane Nicole Muziranenge twabanye mu kiganiro cya none, ndetse na Roger Nigena wari ugihagarariye. Nitwa Mizero Crispe, namwe mwese twabanye muduteze amatwi kuva ku ntangiriro y'iki kiganiro.
Mugire amahoro kandi tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Gahunda za Radio Ijwi rya Amerika zirakomeje, naho ikiganiro ejo naho ubutaha.
Turashimiye bagenzi bacu bo mu Rwanda badushikirije icyo kiganiro ejo. Umwanya ukurikira ni wa mwanya w'ikiganiro dusangira ijambo tubashikiriza buri munsi w'Imana kuri no saha.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Amatora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda ateganirwe tariki ya 4 y'ukwezi kwa 8 uyu mwaka. Na matora amaze igihe avugwaho. Ese abanyarwanda ari abatora, ari nabitegura kuzatorwa, biteguye bate aya matora? Ese icyo bashyira imbere ni iki? Nanone uyu munsi turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri mu Rwanda.
Twongeye kubifuriza amahoro mwe mwese muteze amatwi ikiganiro dusangira ijambo kuri Radio Ijwi rya Amerika. Ni Eric Bagirubusa i Kigali mu Rwanda basuhuza. Ikiganiro cyacu kirakomeza kwibanda ku bihe bikomeye by'amatora y'umukuru w'igihugu Rwanda rugiye kwinjiramo. Nibutse ko ari amatora ateganyijwe ku itariki 6 z'ukwezi kwa 8 ku Banyarwanda bazatorera mu mahanga, n'itariki 9 z'ukwezi kwa 8 ku Banyarwanda baba imbere mu gihugu. Muri dusangira ijambo yabanje twareberaga hamwe imigabo n'imigambi kubifuza kuba abakandida bigenga mu matora. Icyo gihe twagumye ku migabo n'imigambi ya Bwana Gilbert Mwenedata n'umwari Diane Shima Rwigara, bombi bashya muri politiki. Kugeza ubu abashaka kuba abakandida baba bigenga ndetse n'abari ku maturufu y'amashyaka, bose kuri uyu wa 4 tariki ya 22 z'ukwezi kwa 6 barangije gushyikiriza kandidatire zabo akanama gashinzwe amatora mu Rwanda. Muri iki kiganiro turumva Bwana Mpayimana ushaka kuba umukandida wigenga, turumva kandi Bwana Frank Habineza watanzwe n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije. Ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi tangaza ko umukandida waryo Perezida Paul Kagame naramukatowe azakomereza ku iterambere yatangiye. Turaza kumva kandi icyo rubanda bavuga ku migabo n'imigambi y'abandi bifuza kuba bakandida. Kuba se amashyaka nka PSD na PR amaze imyaka 26 ashinzwe akaba atibonamo gutegeka igihugu, byo bivuze iki? Igisubizo nacyo ni muri dusangira ijambo. Ayo mashyaka asa nakomeye ku butegetsi yahariye Perezida Paul Kagame w'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi. Aya ni amatora bamwe basanga nta higanwa rizayagaragaramo. Turumva icyo umukuru w'u Rwanda avuga kuri iyo ngingo. Tubahaye ikaze dutangirana na Bwana Philippe Mpayimana.
Ingingo nyinshi nshyira imbere nizijyana no gutsura demokarasi. Hari benshi bagiye banambwira bati uzafata umwanya munini kugira ngo abanyarwanda basobanure icyo ari cyo demokarasi. Ni intambwe ya mbere nyine kubasobanurira bakumva demokarasi. Ngiye nkabana nifuza yuko ducengera no mu muco nyarwanda tukayiha umwanya. Niyo mpamvu hari ingingo yo kwiyemeza kwivugurura kugira ngo tuyishyiremo, tumenye ko ari bwo buryo bw'ubuyobozi bubereye isi, bubereye ibihugu byose by'isi yose. Ntabwo ari ikintu cyahimbwe n'abanyaburayi, ni ikintu cyahimbwe n'abanyabwenge bamwe babitekerejeho kera b'Abagereki, noneho kugeza ubu tukaba buri gihe tugenda dushakisha uburyo twakwisanisha n'icyo twifuza cyaba cyiza ku buyobozi bwacu bw'ibihugu byacu mu Rwanda cyangwa muri Afurika. Nkaba iyi ngingo nyitindaho kuko mvuga nti aho tumaze kugera ku Rwanda dukora ibyiza twiyerekana neza dushobora no gutanga urugero mu rwego rwa Afurika. Ikintu nifuza ko twatangaho urugero ni ikihe, cyane cyane guha icyizere abantu baba bari ku buyobozi ko guhinduranya ubutegetsi nta ngaruka bigomba kubagiraho. Ibyo bizatuma abari ku buyobozi bahora bitwararika gukora neza kubera yuko nta mpamvu yo gukorera ku bwoba, kubera ko bazaba barahawe cyo nakwita garanti yuko nyuma yabo nta kibazo kizaba. Icyo ni ikibazo kibangamiye Afurika yose. Tukaba umukuru w'igihugu dufite mu Rwanda ari umwe mu bujuje ibyangombwa byo kuba iyo ngingo ashatse ko tuyishingiraho guhinduranya ubutegetsi byagenda neza. Noneho nka bumwe mu bakandida bashobora kwiyamamariza uwo mwanya nguko demokarasi ko bo
bwana Mpayimana akomeza avuga ko uretse na demokarasi ubwayo itaratsimbatara hari ibindi bibazo bikomeye bitigeze bibonerwa umuti imyaka n'imyaniko.
Kuva muri 59 impunzi zagiye hanze, 94 zibisikana n'izindi zigenda ku buryo kandi n'ubu akantu karakoma ukumva ngo umuntu ahindutse impunzi. Kuko giyewe nkunze kuvuga nti nicyo kibazo gikurura intambara muri Afurika. Hanyuma hejuru icyo kibazo rero cy'ubuhunzi hari rero n'ibindi bigomba guhinduka mu mibereho y'abanyarwanda. Kugeza ubu imibereho y'abanyarwanda yewe nkaba narayize nkavuga nti niba ibintu bigenda neza hari umurongo bashyizeho. Noneho nkibaza nti ejo uyu murongo uruhuraganisha hehe? Uyu murongo aho uruhuganisha ku giti cyanjye nabonye abantu benshi bakomeye bafite ubushobozi, bafite ubukungu, bafite ubuyobozi, bicaye neza muri foteyi, bameze neza, bishobora guhinduka nk'ubukonde bagakomeza bakikirira abakennye nabo bakaguma mu bukene bwabo bigakomeza kuba gutyo. Nta wakwifuriza ubukene karande abanyarwanda. Niyo mpamvu imibare yose itangwa yuko ibintu bigenda neza hari ubundi buryo bw'uko imibare igoma ishobora gukomeza ikagenda neza. Kandi hari ikintu cyitwa ubufashanye, gufashanya, solidarite, ni ugusaranganya ubukungu. Ibyo ni ibintu bishoboka. Hakaba rero hari ingingo nyinshi cyane shingiraho mbabwira nti leta nshya nyuma y'amatora cyane cyane muranabireba muri kino gihe abayobozi ubwabo bariho kuri iki gihe bariho baricira urubanza ubwabo buri munsi berekana ibintu bikomeye bati rwose nibiki. Ejo bundi hari umudepite wavuze ati amateka azabitubaza niba dukomeje gutya. Twebwe rero natwe tubirebera hanze kubera iki si tutabivuga tweruye, tukavuga duti niba abantu barahawe imyanya bagahabwa imishahara bakaba bameze neza, ese baratekereza iki ku bandi batameze neza? Ese bizakomeza gutya? Niyo mpamvu umurongo wa politiki y'ubukungu muri iki gihugu aho uriho ugenda ugomba mu minsi iri imbere guha umwanya abayobozi, abanyapolitike. Nifuza yuko baza mu ruhande rwanjye tukavuga duti ese twa kampani duto, ese abaturage, ese abantu bakishakisha ko musa n'ababibagirwa. Ibi byemezo byinshi byinshi bigiye bifatwa muri no minsi biraduha ishusho y'ibizakomeza gufashwa mu minsi iri imbere niba batazirikanye iyi gahunda nyine yo gusaranganya ubukungu. Ntabwo rero ari ababufite bazabyibwiriza. None se niba umusaruro mbumbe w'u Rwanda muri kino gihe bawubarira ku 600,000 ku mwaka ku munyarwanda uwo ari we wese, iyo mibare yo bayitanze twebwe twibaza uko umunyarwanda uwo ari we wese ufite ubushobozi bwo kugira uwo musaruro ari bangahe mu gihugu? Ni bake cyane. None se ko bitubutse nicyo cyerekana yuko igihugu ni gikire ariko n'abagituye dukire? Icyo ni ikibazo gikomeye. Umunyarwanda uwo ari we wese n'umwana uri mu mugongo baba bamubaza yinjiza ku mwaka 600,000, ni ukuvuga ku kwezi 50,000 bajanishije. None se ibyo 50,000 bisaranganijwe mu banyarwanda ni gute twaba tukiri mu murongo w'ibihugu bikennye ku isi? Ubu hakaba n'ivugurura ry'ubuhinzi, hakaba n'ivugurura ry'imibereho myiza, hakaba n'ivugurura ry'uburezi. Ni ibitekerezo ariko nyine bigomba kuganirwaho mu gihe cy'amatora. Igihe cy'amatora ni igihe umunyarwanda wese, umuturage wese asabwa kugira icyo avuga ku bimutegurirwa. Ni ukuvuga ko ibibazo byo gusobanurira abanyarwanda icyo ari cyo demokarasi ngenda mpura nabyo muri aya mezi atatu sinabahisha ko ikibazo cyo kumvisha abantu ko demokarasi ari ubuyobozi bw'abaturage nyine bushyirwaho n'abaturage, abaturage bagatanga ingufu zo kugira ngo bugeho.
Abanyapolitike bar
Yari bwana Philippe Mpayimana agaruka kuri imwe mu migabo n'imigambi yumva yazashingiraho igihe yaramuka yemerewe kwiyamamariza gutegeka u Rwanda muri manda y'imyaka 7. Hari na bwana Frank Habineza uri kwiturufu y'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda. Ibi ni byo yadutangarije akimara gutanga kandidatire ye kuri komisiyo y'amatora.
Abanyarwanda bose turabizeza yuko kandidatire yacu cyo dufite gahunda zizabazanira ibyo kurya bihagije kuri abanyarwanda bose. Tuzajya cyo twita food security ndetse tuzatanga n'ubundi buryo mu burezi, tuzabazanira ireme ry'uburezi ko twabonye ko gahunda y'uburezi cyangwa politiki y'uburezi ari politiki rwose itigeze igira ishingiro buri gihe cyose hora ihungabana. Tuzayitunganya ndetse abanyarwanda bose bagire n'uburenganzira ndetse n'abashakaza buruse bashobore kuba bakwiga bafite amahirwe angana. Tuzavugura ibintu byinshi cyane kandi cyo twabizeza ari uko ibikorwa bya leta bikorwa na leta ntabwo bikorwa n'ishaka. Ishaka rirayobora ritanga gahunda yaryo, ariko nuvuga ngo natwe tuzatanga gahunda yacu kandi tuzabona bije izava mu mutungo w'igihugu. Ndumve ibijyanye na gahunda yacu ya manifesto tuzabigaragaza kandi atirimaze kwemerwa, ariko gakenshi ngira ngo mukunze kumva ibintu tunenga byinshi cyane nk'uko nari mvuze, ari politiki y'ubuhinzi arimo ibibazo, ari politiki y'uburezi arimo ibibazo, ari ibibazo byinshi cyane mu mutekano, mu butabera. Mu butabera ari ikibazo gikomeye cyane cyuko nta rukiko rukurengera itegeko nshinga ruhari. Tuzarushiraho, tuzakuraho amagereza atandukanye afunga abantu, uzajya wumva kwa kabuga kwande kuri abantu bafungwa mu byo gutemewe n'amategeko cyangwa se bakamara muri gihe kirekire, byose tuzabikuraho. Tuzakunganya umutekano ku buryo nta bantu bakomeza. Mwumvise ko abacungagereza mu minsi ishize barasaga nk'abantu bagapfa kandi batagomba kubikora, bagomba kutarasa kwica. Ibyo byose tuzareba kuri yo tuhugura abacungagereza bahugurwe neza. Tuzashyira imbaraga mu mutekano w'u Rwanda, tushyigikira igishakaye cyacu, tukihebije ihagije ndetse tutongera umushahara w'abasirikare n'abapolisi ndetse n'inzego z'umutekano. Aho rwego rw'umutekano tuzashaho n'ikintu kitahari mu Rwanda cyitwa Conseil National de Sécurité, National Security Council, ku buryo buri munyarwanda wese azagira uruhare mu kurengera umukubungabunga umutekano wiwe. Kuko ubusanga ibintu by'umutekano bikorwa na MINADEF gusa, kajya kuva ko Perezida wa Repubulika ahuye n'abajenerali, ariko twese ntitumenye n'icyavuyemo, ntitugiyemo n'uruhare. Tuzashaho Conseil National de Sécurité, twese tuzaba tufitemo uruhare. Ikindi ari n'ikibazo gikomeye cyane ku basirikare b'u Rwanda, ntabwo bagira aho barara. Ngira ngo mwarabibonye abasirikare bacu bose barara mu mahema, mu matenti ziriya. Kandi urabona FPR imaze imyaka 20 n'ingahe, ariko nta wigeze bashakira amacumbi. Tuzashyiraho amacumbi kuri abasirikare bacu bazagira aho barara, be kuzajya barara ku gasozi ndetse n'ibindi byinshi cyane byose tuzabibagezaho.
Muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku ijwi rya Amerika, aho tureba imwe mu migabo n'imigambi yabifuza kwiyamamariza gutegeka u Rwanda. Muracyari na akabagira ubusa. Nk'uko twabikoze ubushize, nanone twegereye abaturage dukeneye kumenya uko bafata abandi bakandida bashya mu matwi yabo.
Ndibukije hari uwitwa Philippe Mpayimana ku munsi w'ejo kuwa kane yatanze kandidatire, hari uwitwa Diane Rwigara.
Nese ubwo utabinyandikiye umutwe wanjye wabifata koko?
Ntabwo ugikurikira radio se?
Ndabikurikira ariko nshanga Radio Kigali.
Radio Kigali ni iyihe?
Radio Rwanda. Kigali.
Ariko ntabwo babavuga abo ngabo se?
Barabavuga ariko reba nkomba nibereye mu murima ariko.
None ubwo uzatora uteka numva
udasobanura. Uzatora Kagame Paul umubyeyi wacu.
Gute se?
Nase ubu nibwo bwa mbere ntora. Ntabwo ninjije cyane. Baba baratanze kandidatire. Ya kandidatire si wowe hariho n'amafoto?
Yego.
None se ubu nayoberwa umukuru w'igihugu wacu? Imyaka mbanye nawe irangana iki?
None se abandi bo ntabwo wakurikiye n'imigabo n'imigambi yabo se?
Ni bangahe bwo?
Ni bane mu bakandida bigenga.
Ni bane.
Nta n'umwe wigeze agira icyo atangaza ngo wumve kigusigaye mu mutwe mu migabo n'imigambi yabo?
Ntacyo ndamenya. Njyewe nzi ko nzatora Kagame Paul, nta wundi nzatora. Abantu mbwira barusa n'abari ku ruhande rwanjye inyuma.
Muraho.
Amaso.
Amashyongo.
Murabo neza.
Yego yego.
Amakuru yanyu.
Amakuru ni meza. Uvuye guca ibigori? Uvuye gusarura?
Uvuye gusarura. Nawe baho yahinze.
Okay. Nitwa Eric, ndi umunyamakuru wa Radio Ijwi rya Amerika. Abanyarwanda muritegura amatora.
Ewewe byihorere Yesu we, turi mu bukwe.
Ubukwe uravuga iki?
Mu bukwe umugeni wacu tukamutora neza, nta kibazo.
Nari ngiye kukubaza nti hariho abashaka kuba bakandida bigenga, abo bantu urabazi ku mwanya w'umukuru w'igihugu?
Ntabonzi rwose.
Mwibukije hari uwitwa Philippe Mpayimana, hari uwitwa Gilbert mwene data na Diane Rwigara. Ayo mazina wigeze wumva no kuri radio bayavuga?
Ndashaje ntabwo byo nabimenye. Uwo nzi ni perezida wacu Kagame. Ni umukandida nzi.
ubimanika ukuboko
bwose yose ariko umuboko yose
none se bibaye ngombwa ko haza umukandida wigenga urumva ntabwo bamutora bitewe n'imigabo n'imigambi ye yabakumvisha
ariko soze imigabo n'imigambi ya Kagame uzi ibintu yadukoreye urabona ndi mukuru Kagame niwe wambere nabonye kwisi nta wundi yatowe n'Imana ntabwo ari abantu bamutoye twamutora ijana ku ijana
hari abashaka kuba bakandida bigenga muri aya matora ku mwanya w'umukuru w'igihugu aho bantu murabaza
abazina yawe duva ntayibuka neza ariko jabumva
mbibutse hari uwitwa Diane Shima Rwigara
niwe mugore wenyine umukobwa wande wa Rwigara
wa Rwigara Sinapole
wapfuye
hakaba hari uwitwa Philippe Mpayimana na Bwana Gilbert mwene data
abo ntago ndababona ariko ndabumva nako
imigabo n'imigambi yabo warayumvise bagiye batangaza
nagiye mbyumva bamwe bavuga ngo bazakora ngo ibirenzeho ngo byo kwiteza imbere nk'ibyo
wayakiriye ute
ntago ibyo byose biranyinjiramo njyewe neza ntabyo bakora byarenga ku by'umukuru w'igihugu cyacu yaba yaratugejejeho
ibyo twasanze kuri bamwe mu batuye imasoro sumwihariko umva abandi bafundi twasanze mu kazi runda mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda
nabazaga abantu ibitekerezo bafite ku matora yo mu kwa munani
umubyeyi wanyu gute se
urumva hari abandi bantu bashaka kuba bakandida bigiye
abandi bashaka baki
bashaka kuba bakandida bigiye
akazi kabo yababwira babaretse
bahe baretse gute
babyihoreye
abo niba banahari ngira barenga
ko numva mwarangije gufata uruhande se
natwe Kagame nta wenda mu
hantu ndi muntu ahubwo kudana nana kivamo nyine
na bari ndi wumva hunganye
eh
uko kwibanda ndeja ntamutoro nahonga
nta ngikira hagiye
ubwo nari ngiye kubabaza abandi se murabazi basi
ntabwo tuzi ntabwo ngeneye kumenya
ni Kagame nta wundi
ubwo ni imigabo n'imigambi yawe
ni bwo za Repubulika nzamutora n'umugore wanjye n'abana banjye bose n'abanyarwanda twese aho ngo ndetse nta n'umugore njye nyine bose bagira inzu njye mu Kigali
ni ukuvuga ngo imigabo n'imigambi y'abandi ntabwo ibashishikaje rero
iyo abandi se Hana
bona ari bamwe namaza kugira. Hakiri igitekerezo
nakumva cy'umusaza.
Bo murabaza bashaka kuba bakandida bigenga. Ishaka kubamenya njye yo bari no mufungi bari
yo bose bo perezida bigenda.
Okay. Ngawari kambareke rero mukomeza kazi. Kandi mugira kazi keza.
Kari murakoze imana bawe mugisha.
Yego nambe. Nkuko natangiye mbivuga gusaba gushyirwa ku rutonde rw'abakandida bazahatanira umwanya wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda byarangiye kuwa kane tariki ya 22 z'uku kwezi kwa gatandatu. Umwe mu banyarwanda bari bifuje guhatana mu matora yo mu kwezi kwa munani ni Padiri Thomas Nahimana ubaba mu gihugu cy'Ubufaransa. Uyu hagarariye ishyaka ishema ry'u Rwanda. Yagerageje gutaha inshuro ebyiri kwinjira mu Rwanda ngo aze kwitegura amatora ntibyamushobokera. Mugenzi wacu Etienne Karekezi uri i Washington yamushatse kuri telefone bavugana ku by'aya matora.
Mbanje kubasuhuza Padiri Thomas Nahimana, murakomeye cyane.
Turakomeye rwose, turakomeye ariko nyine nk'abari mu buhungiro.
Nk'abari mu buhungiro, birumvikana muri mu gihugu cy'Ubufaransa. Hifashe hati?
Turaho, harashyushye, harakazuba gakaze. Ariko turakomeza kwitekerereza u Rwanda kuko ari yo gahunda dufite.
Niyo gahunda mufite mu minsi mike ishize mwari mwifuje kujya mu Rwanda ntibyabashobokera, ariko kuri wa kane tariki 22 ukwezi kwa gatandatu nibwo abanyarwanda bifuje kuziyamamariza umwanya wa perezida w'igihugu barangije kwiyandikisha muri komisiyo y'amatora basaba kuzagirwa abakandida. Mwe mwakiye mute kwa mutari mu gihugu?
Kubuzwa kwinjira mu gihugu cyacu kabiri kose, no kuvuga ku itariki ya 23 z'ukwa 11 umwaka ushize no ku itariki ya 23 z'ukwa mbere uyu mwaka, ni ibintu byatubabaje cyane. Uko tubona nyine gahunda twari twiyemeje natwe kujyamo yo gutanga kandidatire no kujya mu matora biri gukorwa tutari mu gihugu, ni ibintu biduteye agahinda, bitubabaje kuko tubona akarengane gakomeye twagiriwe na guverinoma iyobowe na Paul Kagame.
Padiri Nahimana, hari abakandida banyuranye barimo abigenga kimwe n'abatanzwe n'amashyaka yabo barimo na Perezida Paul Kagame n'abandi bazahangana nawe, mubabona mute bari abanyapolitiki?
Icya mbere tuvuga nuko kuva twakwangirwa kujya mu gihugu twabonye ko FPR n'umukandida wayo Paul Kagame bafashe icyemezo cyo kwiba amatora ku buryo budasubirwaho, kuko bari badufashe bakatubuza kwinjira mu gihugu tuje kujya muri ayo matora, kandi twarabitangaje kuva kare kose byatweretse ishusho y'amatora azaza. Abakandida muvuga rero turababona, turakurikira, gusa baracyafite urugendo rurerure kuko barasabye ariko ntibaranemererwa. Tukaba dutinya ko bashobora kuzagira ingorane nk'izo twagize urete ko twe twari hanze y'igihugu bakahadufungira, bo bakaba bari mu gihugu. Tuzabireba neza abazemererwa mu minsi iri imbere nk'uko biteganyije kuri gahunda, ariko twarangije kumenya ko no gusinyirwa ubwabyo kugira ngo umukandida abone ba bantu 300 bamusinyira byabaye ingorane. Bamwe barakubiswe, abandi barafunzwe, ayo n'amakuru tuzi. Abandi bakomeje gutotezwa kubera ko basinyiye umukandida kanaka nk'abasinyiye Diane, tuzi ko harimo abafite ingorane muri iki gihe. Ayo makuru turayafite neza.
Murege se abanyapolitiki basabye kwemerwa kw'abakandida, musanga baramutse bemerewe hari abo mwatera inkunga mwashyigikira?
Twebwe ubu turi mu yindi gahunda ikomeye, kuko kuva batwangira kujya mu gihugu twarangije kubona uko amatora azagenda mu murongo FPR ishaka. Ubwo rero icyo nakwifuriza bari abakandida abazemererwa ni amahirwe masa, nkaba nahamagarira n'abaturage rwose kutasuzugura amatora, kuko amatora ni akadirishya Imana ibibahaye kuba bagira icyo bemeza. Nubwo twebwe tutari mu matora, tugize amahirwe abaturage rwose bakagira uwo bikundira muri bariya bandi, muri bari abakandida biyamamaza, yaba ari amahirwe akomeye. Ndabivugira yuko Perezida Paul Kagame we manda yizarangira ku itariki ya 3 n'iya ku itariki ya 4 z'ukwa 8. Manda constitution yamwemereraga zari zirangiye, we ndetumubara. Naramuka anitoje ku ngufu cyangwa se yibiza amajwi nk'uko yatangiye kuyiba ku munsi atubuza kujya mu gihugu, twebwe twashyizeho guverinoma yo gukomeza kumurwanya, kuko iyo guverinoma ntabwo izaba yiyemewe.
Muvuze abaturage Padiri Nahimana ko ari bagombye guhagurukira aya matora, ariko abavuga n'ijwi rya Amerika, bamwe mu banyarwanda bavuga n'ijwi rya Amerika bari imbere mu gihugu, basobanuye ko nta wundi mukandida bumva batora uretse Perezida Paul Kagame wagije ku iterambere bafite ubu ngubu.
Ikibazo rero kiri aho ngaho nuko abo baturage babivuga n'uburenganzira bwabo. Ikibazo nuko ari igice kimwe cy'abaturage. Buriya rero nkatwe dukurikira ibyo bintu tuzi neza ko mu gihugu hari andi mamiliyoni menshi arenze kimwe cya kabiri cy'abaturage b'igihugu ari kuririra mu myotsi, akubitwa buri munsi, arengana buri munsi, yamburwa amasambu yabo, atwikirwa amazu. Abaturage barengana buri munsi ni benshi, ahubwo ntajwi bagira. Kandi niyo mwari baha kuri radio yanyu dukunda, ntabwo batinyuka kuvuga kubera umutekano wabo. Abo ngabo nibo twebwe turopresenta mbere na mbere, abo ngabo nibo twifuzaga ko rwose nabo bahabwa ijwi bakavuga icyo batekereza. Baratsikamiwe kandi ntibazakomeza gutsikamirwa ubuziraherezo.
Igihugu muvuga Padiri Nahimana n'u Rwanda, kandi muri iyi minsi mike ishize nibwo amashyaka twavuga ko ari ibigugu, hari ishyaka rya PSD, ishyaka rya PL, yombi amaze imyaka 25 akora, yamaze kwemeza ko kugaragaza ko umukandida wayo ari Perezida Paul Kagame. Mubona ayo mashyaka ari imbere mu gihugu atabona ukuri, ese icyemezo cyayo mwe mukivugaho iki?
Ayo mashyaka ari mu gihugu koko amaze igihe, uretse ko amashyaka twari tuzi 1992 atari yakiriho. Ayo mashyaka agaragarira mu cyemezo yafashe, ni nayo mpamvu tubona neza ko azukuye kuri nta opozisiyo iri mu Rwanda. Nicyo bivuga kuba uri ishyaka iryo ry'ikigugu ridashobora kubona igihe nk'iki gikomereye abaturage, aho abaturage bashaka impinduka ngo mutange umukandida namwe mutange porogaramu ko mushaka kuyobora igihugu mu buryo burwanya akarengane, muba muri ishyaka nyabake. Muri make ari amashyaka yo ya PL, ayo ya PSD yagaragaje ko ari andi mazina ya FPR Inkotanyi, kandi nako bikorwa burya ntibakababeshye. Bari abayobozi bahora barokiritira FPR Inkotanyi, niyo baganira hirya iyo bumvikana uko bagabana imyanya, ariko ntago ari opposition, ntawe bavugira.
None se wahamye ute ko atari amashyaka ya opposition kandi ubwayo avuga ko afite gahunda yayo kuzamura no guteza imbere igihugu?
Icyo atavugaho rumwe n'ubutegetsi, se aricyo twigeze tubona nyine. Ishyaka ribiri rya opposition kubera ko rifite gahunda idahuye n'iyi ishyaka riri ku butegetsi, ndetse agaharanira nayo kuba yahabwa ubuyobozi akayobora igihugu. Bari ababisezeho kera babonye uzajya abaropresenta ni Paul Kagame wa FPR Inkotanyi, bona FPR Inkotanyi bari anire muvansiye niko bajyaga babita muri Kongo, nire muvansiye ba FPR nandi majwi ya FPR n'utwana twa FPR n'irindi zina rya FPR.
Ndabashimiye cyane Padiri Thomas Nahimana tuvuganye ari mu Bufaransa.
Murakoze cyane.
Arakoze cyane Tiene Karekezi kutwunganira avugana na Padiri Thomas Nahimana ku byaya amatora yo mu Rwanda. Perezida Kagame umaze imyaka 17 ku butegetsi ku mwanya w'umukuru w'igihugu, agiye kongera kwitoreza gutegeka binyuze ku guhindura itegeko nshinga byabaye mu 2015 bimufungurira imiryango. Ibyo nibindi hari abafatira kubiriho bagaheraho bemeza ko aya matora ntahiganwa rizagaragaramo. Ni ikibazo Perezida Kagame yasubije itangazamakuru akimara gutanga kandidatire ye kuri komisiyo y'amatora kuri uyu wa kane.
Competition buriya yarabaye nubirakomeza yarabaye tujya kunyura muri ibyo byose wavuze buriya yo referendum competition ijyana nihitamo ni competition. So competition yatangiye imbere ya bariya abantu 100 million bavuze million bavuze za bariya abantu bajya gukora biriya buriya nabyo ni competition bijya gutuma referendum iba ni competition. Abantu bajya gutora muri referendum ni competition kuko baba batora hagati ya yo guhitamo, icyo ni competition. Nubu muri aya matora azaba competition irimo cyambere buriya harimo nabo mwamaze kutubwira ariko bamwe bafite ibibazo bahura n'abaturage bakabagirira nabi bitari byo nabyo ni competition. Ariko niyo bitaba byo icyo abera ni ukuvuga ngo ariko aba bantu miliyoni zingahe referendum ngiye gutora turebe umubare buri umubare w'ibizavamo bikwereka niba hari umuntu watekerezaga ko bikwiye kuba ukunde ntabwo azajya muri uriya mubare witirira icyavuyemo mu batowe. Urumva icyo nshaka kuvuga ni nka referendum ni amatora ni competition. Nibiyakurikira uko biba bimeze kose ni competition. Wenda azajya amatora havemo amajwi 70% ku batoye. Unuvuga ngo 30% ntabwo bemeranyaga n'abo 70%. Urabyumva ni competition. Ni competition yabaye 30% ntibemeranya 70% baremeranya. Uko bireba kose harimo competition ariko wenda ni competition idasanzwe cyangwa se utarumenyereye birashoboka ariko ni bwo bwa budasa nabyo ni ubudasa bw'u Rwanda. Hari n'ahandi bigomba kuba wenda biba cyangwa bizaba cyangwa bitewe n'ubudasa bwabo nabo baba bihari.
Aho niho dusoreje ikiganiro cyacu dusangira ijambo cy'uyu munsi kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mwakoze kubana natwe, mukomeze munogerwe na gahunda z'Ijwi rya Amerika. Nari bagira ubusa naho utaha.
Turamushimiye Eric Bagirubusa ari Kigali mu Rwanda. Namwe kandi abatwumva, umusanzu wacu hano ku Ijwi ry'Amerika ni ukubaha ijambo. Niyo mpamvu twifuza ko mwatugezaho ibitekerezo byanyu mukabisangira n'abatwumva umunsi ku wundi. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Naho ubutaha.